Download kupitia pdjtv.com.
I'm cute melody again. Niko na
Emi love pa. Toto swirini.
Hello, hello, hello. Oh jamani sawa. Kwanza mimi najutata kukujua. Walivyokuona nilijitutumwa mie. Nikashinda ta kusikia. Ninaingilia huku kule ninatokea ndanda ye.
Okay.